disitulikiti yeganga erondoddwa okubeera mu disitulikiti yegenda okubanga tibwetya okuzibwamu olunaku olw'ebyobulamu era ng'olunaku ono olwekuusa ku nsonga z'okulwanyisa omusujja gw'ensiri okubuusebwa n'abaliwo oguviddeko abantu bangi okkirya kwezera ku mabugongo gy'ovugira ng'obwato. Omukolo gw'okuza olunaku olw'omusujja gw'ensiri mu nsi yonna gugenda okuzibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogwokutaano, omwezi guno ogwokuna, olunaku olwokutaano. Kyokka gavumenti ya Uganda eronze disitulikiti yeganga tebwegenda okubanga bwetekuliza olunaku ono era nga tukitegeddeko nti emikolo emikulu gigenda kuyindirako ku kitebe ky'eggombe y'obulamajje mu disitulikiti eno era nga ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga Dr. General Sacheng yagenda okubeera omugenyi omukulu. Omukolo guno gwakubeera ku mulamwa ogw'okwongera amaanyi mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri ogufuusibwa ne baliwo. Atwala ensonga z'ebyobulamu mu disitulikiti yeganga Dr. Patrick Kirimbo akuziganyiza mukono fenalo kakuwola abantu bonna ng'okujja okufuna obubaka obwekuusa ku ngeri okujja okufuna obubaka obulaga engeri gye bagenda okulwanyisaamu omusujja naddala nga bali mu bitundu byabwe.
Tubakubiriza mwena mwena gye muli mwede mutwegaiteku omukolo guno gube omulungi. Kiki tufuna mukolo guno nti tudde abana abantu ab'endawulo abalina endowooza ed'endawulo abadde otuwa amagezi mu ngeri y'okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu disitulikiti muno ate era mukidi nti guli ogumu ku kiretuleetera okufa ofiirwa abaana baife abato abakyala ab'embuto n'ebindi ebitulemesa okuba obulungi. Kati ku lunaku olwo era tujja kuba nga tufulumya abasawo baife betweta ba community health extension workers betuba etutraininga okumala emyezi omukaaga egiviire kwawe. So omukolo gujaba munene tukakujuza mwide
omuyambi okuva mu ofiisi yombaka pulezidenti mwite assistant RDC wa disitulikiti yeganga Tony Nabala ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulaba ng'avaayo okulwanyisa omusujja gw'ensiri awamu n'okubangula abantu ba bulijjo ku ngeri gye basobola okuba nga tebeekumamu obulungi ng'omusujja guno tegubakosezza ng'agamba nti ensonga lwaki batandise okuyisa ebizindalo eby'enjawulo mu bitundu bino beeganga nga bikobola abantu ba bulijjo okwetekyatekya olunaku luno.
Okobera abantu nti obulwaire bwa malaria buliwo na ngeri ki gye busobola okulwanizibwa twida kubaawo ne medical camp twidandaba abantu ebirwaire eby'endawulo TB, kansa, mukenenya obulwaire bwonna bwonna bwosobola olowoozaaku so nenda okutegeeza okusingira ddala abantu ba Busoga n'Abanaiganga mwide nakudde omwezi nga 24 omwezi ogwokuna ku lunaku olwo omugenyi omukulu ne minisita w'ebyobulamu tulina abakungu okuva mu gavumenti ya America abali kwida bwona okubaawo bambasadas ab'ensi ed'endawulo n'abakulembeze okuva mu nsi ed'endawulo edda Africa ne kulya kwa Africa okwida okubaawo nga tucelebrating olunaku olwo.
Moses Kyangwa ng'ono yatwala ekitongole ekitwala ensonga z'ebyobulamu ekiyitibwa ekya Busoga Health Forum agamba nti enteekateeka ez'okutegeka olunaku ono kyankwankizo nnyo eri abantu abulijjo era n'abasobola okulaba nga bajja mu bungi kubanga ekiruubirirwa ky'ekitongole kino ekya Busoga Health Forum kwe kulaba ng'abantu abulijjo mu kitundu kino eky'Busoga basigala nga balamu bulungi.
Muteekateeka era enteekateeka diri mu hygiene omuzungu kyayita hygiene disitulikiti yamaze okuteekateeka era tuli kujja kuva bulamaji kisaawe kyaife ky'eggombolola ng'ali gy'okuŋŋaanirwa Uganda yonna yonna okuva yeva mpaka yeekanga okwidda okubona ebya malaria eby'omusujja gw'ensiri kale tuli kubakubiriza mwena mwena Abasoga Abanayuganda Abasoga abantu mwena mwena mwide ku mukolo guno twabinaina ku lwokutaano okuva ku saawa ebiri ed'okunkyo mpaka olunaku lwenaawe era nga tuli mukudaguza n'okubona ebyettuuse mukubanisa omusujja enewe tw'Busoga.